I really enjoy it, but I have to admit, right now we're in Mogadishu, we're confined to staying on the airport property. And I've been up there 4 times, and we can still do a lot of things, and people are willing to come on and meet us.
Xaqiiqdii waan u riyaaqay, laakiin waa in aan qiraa in waqti xaadirkan aan Muqdisho ku oodanahay xarun ku dhex taallo airborka. 4 jeer ayaan tagay Muqdisho tan iyo markii aan aaday Bariga Afrika, runtiina wax badan ayaan qabannay. Dadka halkaasi ayay noogu imaanayeen oo ay nagula kulmayeen. Waxaa jiray diblomaasiyiin, amisom, howlo badan ayaan halkaasi ku qaban karnaa. Laakiin waxaan sugayaa oo aan rajaynayo ayaa ah in mar dhow ay dhacdo maalinta aan awoodi doono inaan ka baxo xerada airborka si aan u aado oo aan dadka ugula kulmo gudaha magaalada. Markaas sawir fiican ayaan ka qaadan karaa sida ay Muqdisho u egtahay.
Dhowaan waxaad ka soo laabatay magaalooyinka Seattle, Washington iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasi oo aad kula soo kulantay Soomaalida qurba joogta ee Mareykanka. Maxay ahayd sababta aad u tagtay, maxaadna kala hadashay?
Oh, thanks. It was a great week. I spent 2 days in Seattle, 2 days in Minneapolis, St. Paul, and met with, I think, hundreds of Somali diaspora.
Oh, mahadsanid. Wuxuu ahaa toddobaad weyn. 2 maalmood waxaan joogay Seattle, 2 maalmoodna magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul. Labada magaalaba waxaan kula soo kulmay boqolaal Soomaali qurbo joog ah. Waxay la caadifaysnaayeen inay la kulmaan safiir Mareykan ah oo loo xil saaray Soomaaliya oo haddana u yimid iyaga si uu ula hadlo. Runtii anigana waxaan rabay in aan taas sameeyo sababtoo ah wax ay qayb ka tahay siyaasadda Mareykanka ee dibadda. Sidoo kale qurbo joogta aad bay muhiim ugu yihiin dhulka hooyo ee Soomaaliya. Lacag badan ayay u diraan dalka. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dalka dib ugu laabtay si ay kartidooda iyo khibradooda ugula qayb qaataan dib u dhiska dalka. Marka waxaan rabay in aan aaraa iyo fikrada isdhaafsanno iyo sida ay u arkaan waxa ay dowladda Mareykanka ka qaban karto halkaasi.
Ma jireen talooyin ay ku siiyeen oo ku aadan xaaladda waddanka Soomaaliya?
We had a lot of good discussions and I think I left those conversations thinking harder about some things, particularly how Somalia and how the US government is helping Somalia address the big youth.
Waxaan yeelanay doodo badan oo wanaagsan. Waxaan u maleynayaa in wada sheekaysigaasi uu igaga tagay in aan si adag uga fikiro arrin, gaar ahaan sida ay dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya uga caawin karaan dalka Soomaaliya dhibaatada weyn ee ay wajahayaan dhallinyarada. 70% dadka Soomaaliyeed waa dhallinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. Intooda badan waa shaqo la'aan, qaar yar ayaa haysta shahaadada dugsiga sare. Marka, sidee bay u noqon karaan kuwo wax soo saar leh oo bulshadooda u faa'iideyn kara? Sidoo kale, xaaladda dhallinyarada ku nool Mareykanka oo runtii qaar ka mid ah ay horumar wanaagsan sameeyeen. Waxaan kula kulmay Minneapolis iyo St. Paul kuwa ka tirsan hay'adaha amniga oo ay ka mid ahaayeen 3 ruux oo Soomaali Mareykan ah oo ka tirsan ciidamada booliska. Waxay ii sheegeen in Soomaalida iyo ciidamada ammaanka dhexdooda ay hadda taallo kalsooni, balse weli ay wax badan dhiman yihiin. Guud ahaanna aad bay u wacnaan lahayd in ay dhallinyarada qurbo joogta Soomaalida ay dalkooda dib ugu laabtaan si ay door uga ciyaaraan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Khudbadladii magaalada Minneapolis waxaad ku soo qaaday duqayntii Kaalkacyo. Madaxda galmudug oo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka waxay ku adkaysanayaan in weerarkaasi ay Mareykanku ku dileen askar Soomaaliyeed. Xitaa golaha wasiirada ee Soomaaliya kulanay ku yeesheen magaalada caasimadda Muqdisho waxay dowladda Mareykanka ka codsadeen in ay ka jawaabaan weerarkii Kaalkacyo. Adiga maxay tahay jawaabtaada arrintaasi ku aadan?
Well, let me say that the United States is committed, and we have been for a long time, to helping Somalia achieve peace and prosperity, and particularly the defeat of terrorism.
Hagaag, waxaan ku sheegayaa in Mareykanka ay ka go'an tahay wax badan ayaan Soomaaliya ka caawinaynay sidii ay ugu guuleysan lahayd soo celinta nabadda iyo barwaaqada, gaar ahaan sidii loogaga guuleysan lahaa argagixisada. Waxaan qaadnay weerar isdifaacid ah horraantii toddobaadkan, waxaana uu qayb ka ahaa la dagaalanka dowladda Soomaaliya ee kooxda Al-Shabaab. Laakiin si dhab ah ayaan u qaadanaynaa eedeynta ah in la dilay dad aanan dagaal ku jirin. Waaxda difaaca ayaa baaritaan samaysay iyada ayaana go'aamisay in weerarkaasi aanan lagu dilin dad rayid ah ama aanan dagaal ku jirin. Weli waxaan si dhow ula shaqaynaynaa galmudug Puntland iyo dowladda federaalka si aan wax badan uga wada ogaano waxa aan aaminsannahay inay dhaceen iyo sida aan wax badan u wada shaqayn karno mustaqbalka. Laakiin waxaan ognahay in Al-Shabaab ay ka howlgasho xadka u dhexeeya Puntland iyo Galmudug. Waxay isku dayayaan in ay door ka ciyaaraan sidii ay tafaraaruq u kala dhex dhigi lahaayeen qabaa'ilka gobolka Dego. Laakiin uma malaynayo in dadka deegaanka ay warkaasi ka qaadanayaan Al-Shabaab.
madaxweyne ku-xigeenka galmudug dhowaan waxa uu ku eedeeyey maamulka puntland in uu maraykanka ku soo hogaamiyey weerarkii ay ku qaadeen duleedka gaalkacyo. Hadda sidaan ognahay waxaa jira colaad u dhexaysa puntland iyo galmudug, marka arrintan miyaysan keeni karin isku dhac labada maamul ah?
Well, it shouldn't. The United States is responsible for its own activities and we're not blaming anybody.
Waa in aysan dhicin. Dowladda Mareykanka iyada ayaa mas'uul ka ah ficiladeeda. Cidna kuma eedeynayno. Innaga ayaana kala xaajoon doono labada maamulba si kala gaargaar ah. Laakiin tani ma ahan mid isku direyso gobollada iyo qabaa'ilka halkaasi dega.